bakunzi b'ijwi ry'Amerika, ndabasuhuje aho muri hose. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri isanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda, yakuye ko Repubulika ya mbere yisimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu, tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera ku mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazibiki. Ese ibyo byose biva uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije mu biganiro byose tubagezaho byagiye bifata isura yindi uko bikurikirana, ni ukubagezaho amateka atagoretse. Burya amateka agoretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kugoreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku musenyi, ntacyo afashaho Abanyarwanda, kuko kera kabaye abariraye bazariba. Ibi tubagezaho ni intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri, icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mu gutera umunsi ku wundi. Nanone nsabe umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta. Venuste, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese mukurikiranira hirya no hino ku isi ijwi ry'Amerika. Dukomeje ibiganiro byacu ku mateka yanditswe n'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73. Muri kino kiganiro turumva ubuhamya bw'umubyeyi wapfakaye akiri muto. Turumva kandi Andreas Batware uvugwa ko ari we wa mbere wabwiye Perezida Juvenal Habyarimana ko hari abantu bicaye mu Rwabayanga mu karere ka Bugesera. Turumva kandi ubuhamya bw'uwahigereye.
Iyo mirambo yari intact, abantu bari bambaye n'amasaha, bari bambaye amasaha agaragara, ariko baratangiye kubyimba inda no mu maso tubona babyimbye.
Ndetse n'andi makuru mashya y'ahandi bajugunywe mu kaguhe hafi y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe. Ikibazo mwese mwibaza, Perezida Habyarimana yaba yarabimenyaga?
Ninde wishe abanyapolitike wabo muri gitaramo? Akiyeyo ati abo bantu barabanyica. Ndatarakaje monsieur le president bakwicanye abantu, ntabwo uza babinyishe? Arambwira ati ntabwo mbwiza, ariko biraboneka, tugaragaragara ko bahari. Ibyo ari byo byose njyewe uko mbibona bishwe na Leta.
Izo nizo ngingo nkuru z'iki kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Dutangiye iki kiganiro twakira umutegarugori n'abagweranye eshe yabuze umugabo we Hodari Ali, wari umuyobozi mukuru ushinzwe ubutegetsi n'imibereho myiza y'abaturage muri presidence. Kudetiba Agnese Hodari n'abagwera yari wabimuyunzwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama. Mwatubwira uko umugabo wanyu Bwana Hodari Alipe yafashwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 7/73.
Nari nagiye iwacu navyumvise kuri radio mutansubira rero ikiganiro nsanga baramutwaye ntabwo twongeye kuvugana nawe ntacyo nakubwiye.
None icyo gihe mwakoraga hehe mwebwe?
Nawe nakoraga muri Minifadeco, Ministère de la Famille et du Développement Communautaire.
Iyo yategekwaga nande icyo gihe?
Ubundi mwakora bwa mbere hari Shiramaka, hari Serubuga.
Serubuga niwe wahategekaga?
Niwe wari umuyobozi kuko bari bafashe nyine kudeta yari yabaye ubwo basimburwa n'abasirikare nyine.
None uwo Colonel Serubuga wagutegekaga wigeze umubaza aho umugabo wawe yagiye irengero rye?
Ya yewe navuye ino navuye aho ndi iwacu kuwabo umugabo noneho nacyo icyo nakoze yewe nagiye kumubaza niba nzasubira ku kazi. Hanyuma rero yahise bamibariwe ahubwo insitipandi nyirukana ubwo amutangira mu rugo buracyantura abana ndataha.
Wamubajije iby'akazi aho
nagiye kumubaza umva n'ibyo byabaye ntari Kigali. Umva yewe kutabaye ntari Kigali noneho nzagusubira rero nari naraje iwacu noneho njye kwa Serubuga nagiyeyo ngiye kumubaza niba nzagaruka mu kazi we yampaye bari winyirukana ako kanya
ahita kwirukana.
Halo
wiyi ndabumva.
Yaranyandikiye ambwira ko ngomba no kubaha inzu yabo.
Yego
ubwo rero kuko bari banyirukanye n'inzu yabo ni Kigali narayibahaye bahise banyirukana burundu ubwo nta kazi nongeye gusubiraho nasubiye ku kazi k'ubwo harimo muri 79.
Icyo gihe cyose nta n'agafaranga k'imperekeza Serubuga yaguhaye waragiye ubaho wenyine utunga abana wenyine?
Ariko ubwo yamperekeza atera ahaye foda ngo ni ibintu byoroshye bikomeye habe no kuduha ngo situasiyo ni ikintu gikomeye cyane. Nakoraga muri kuriye arishibe urumva kera habaga ibyo bita kabine igihe wakoraga muri kuriye arishibe ubwo nakoreraga Shiramaka ni wa Shiramaka asimburwa na Serubuga.
Yariko nyibutsa hari akantu numvise mwari muturanye no kwa Perezida Habyarimana nibyo?
Kandi twari duturanye umwana we yishyizemo imikoni kwa kundi bajya imirenge hanyuma baza kuneka amashereko rero nyabakiriramo nari muto cyane gana 75 nyamukiriramo umwana
arakira
nitwaga niba ari Jean Pierre nawe bibagiwe imyaka ni myinshi twari duturanye cyane
nibyo
Habyarimana yatoye hirya y'iwacu hagati ari muri twa Gasegu nkaba ari twe dukurikira ariko nitwavugaga rumwe.
Ibyo bimaze kubabaho bigeze baba tabara mwigeze mumva bamenyaga kuri kanyu genda bavuga bati bari abantu
twabikiwe n'abapati nawe ntabwo tuzi ufurwabaga abapati nawe twashiriye mu mitima dusigara n'abana ari batoya ariko twari abarezo barakuze turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 ajya nsigaye mfite 25
abana urabarera urabakuze
imyaka itatu ndafite umwaka umwe
icyo gihe wari unakuriwe
ari mu nda ubu ni padi.
Imana imuha amahoro n'umugisha.
Ariko ubundi murashaka kugira iki?
Icyo dushaka kugeraho ni ukugira ngo nk'iyi myaka igeze kuri 47 wa mubyeyi we utarigeze uhabwa ijambo ngo uvuge akababaruka kuri ku mutima ngo uvuge uko byakugendekeye uvuge uko wareze abana wenyine uko baguhambije rivuga akakuvana ku kazi ngo uvuge ubaze unabaza aho umugabo wawe yagiye. Ijwi rya Amerika ririfuza gufasha abanyarwanda kumenya ukuri kugira ngo bubake u Rwanda ruri imbere kandi
ntarika bizatanga biriya.
Icyo bizatanga mubyeyi nuko
ari babariye bihagije tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Muranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birenge tukwemera ariko ntakundi. Wagira ngo twihorera twe twapfuye kera twarangije gute?
Ntabwo nabona uko ngushimira kuba wemeye kuza gusangiza bumva by'Amerika umubabaro wanyuzemo kugira ngo bumve ko agahinda kawe atari wowe wenyine ugafite hari n'abandi. Umurebye ibyo mwanyuzemo niki? Ndabumva.
Baje bashaka amahoro. N'Imana yarabakujije ntabari uzi ko bazakora bose bari impinja. Baje bashimira Imana.
Nibyo mubyeyi.
Ndasumva nababwira iki kindi. Twese twarabaruye barakura nabo nibarebe uko kandi natwe baradufashije ubu abo dufite. Ariko nabo bashaka amahoro mu mitima yabo bo kuzuza barwanya n'uzi.
Ndabashimiye cyane byimazeyo kuba mwemeye kuvugana n'Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze. Imana ibahe umugisha.
Madame Nabagwera kimwe n'abandi bapfakazi bagera kuri 60 n'impfubya 100 bamaze imyaka 47 bibaza aho babo bagiye kubera ko twabonye andi makuru mashya bitewe n'uko Ijwi rya Amerika ryiyemeje gucukumbura ubudahwema nibyo twabasezeranije ntitwifuza ko hagira ugoreka amateka y'ibyabaye kuko amateka azaza yazabimubaza mu kiganiro giheruka twababwiye amakuru y'abarasiwe mu Rwabayanga. Reka nongere mbumvishe icyo Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umuyobozi wa Etat Major yabivugagaho. Aratangira avuga uko yakiriye Lieutenant Simon Habyarimana uvugwa ko yari yoherejwe mu butumwa icyangugu.
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyangugu, ati hari abantu munyarukikwa mpaye ngo tubabarize ino I Kigali, ati kuko perezida y'icyangugu nta security ifite. Hanyuma chef d'etat major yakohereje muri mission, ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo, ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo, ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira. Ati ndabikora. Komo le chef de bureau bakoze yakoraga raporo directement chef d'état major, ntabwo namubajije ngo ese warabikoze cyangwa niba bikoze. Ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera. Ntacyo yambwiye mon général. Ati se batware professeur batware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga.
Kugira ngo impaka zishire reka twumve Andrea Sebatware wari prefe wa Kigali uko yamenye ko bishwe, uko yababonye n'abategetsi yabibwiye. Andrea Sebatware, mbahaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Iyo nkuru y'abo banyapolitiki bapfuye biciwe hafi ya Rwabayanga, ni mwebwe mwayimenye mbere muyigeza ku butegetsi bukuru, mwatubwira muri make y'ukuntu mwayimenye?
Uko yabivuze ntabwo siko byagenze, kuko cye nari prefe I Kigali. Noneho niza kuza kubona raporo ya burugomisitiri wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo rwo. None ubwo mbabwiye abasuprefe uko ari batatu bamarezemo bose barapfuye, abo twari kuri icyo gihe. Rero tujya ku rwo Rwabayanga tujya kuhareba, efekitivumwa dusangamo imirambo imwe ndetse n'impyisi zatangiye kuyikurura ku buryo kishobora no gisa n'icyasibye kubera imirimo bagiye bajugunyamo bagijugunyamo. Noneho ariko abo bantu mubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki? Ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze.
Ariko niba bakigaragara hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi? Impamvu utabamenye ni uko bari batangiye guhinduka
muri bo, nta n'umwe arashe kumenya. Kandi harimo abanyine muhe ko impyisi zakuye zagiye rwose imusozi. Noneho icyo tujeje ubwo ngeze I Kigali nakoze raporo nabica ministre wa interieri iwe ku ma mategeko uko byagenda kuva ku gihe cy'Akayibana n'igihe cya Habyarimana iyo prefe akoze raporo kopi yenda direct kwa perezida noneho uwo nyine abandikira ko byari bimeze noneho nta reaction nigeze mbona ari Habyarimana sinigeze mpura nabo ari imirise zo entedieri ntakinga mbashe donko iyi raporo maze kuyikora nyohereje nta suite yigeze mbona
Andreas Batware urashaka kumbwira ko wabonye abantu bapfuye mu rwabayanga ukorera raporo Perezida wa Repubulika na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu abo bantu ntibigera bagusubiza
na reaction nta bantumije nta bantu kuri telefone ngo mbaze no
none se nimba bataragushubije bisobanuka gute ko Laurence Rubuga yavuga ko Perezida wa Repubulika yabimenye ari wowe ubimubwiye hanyuma se Rubuga we ko yari chef d'état major kandi ibintu byabereye mu karere ke kandi bivugwa ko abo bantu barashwe n'umusirikare we nkuko yabyemeye ejo bundi kuki atagushatse ngo akubaze
nta muntu wigeze ambaza ari kuri telefone ari kumpamagara muri tele cyangwa se wansangiye mu biro nge neruka nkore ya polo nine hasi bitegizeho
noneho rero abo bantu umaze kumenya ko bishwe uwo muri iyo raporo yawe atubwira muri make y'ikintu wandikiyemo perezida wumva cyari kikuri ku mutima wigeze umubwira uti b'abanyapolitiki babarasiye mu rwabayanga kujya mu kintu tukimenye
aho nari kuba ndi yegeramante nta muntu inonge kubwira ko kandi ziko nyine yabe abanyapolitiki witwa vrai politicien w'igitarama nari muzi ariko bitari gushishoza cyangwa iki ari nabo basokere twara turi kumwe twagomba kwamenyerera ikintu nta jerepe nta muntu n'umwe muri wo nigeze mbere
imirambo yose mwarayibonye cyangwa uko abivuga gihe yari mu rwabayi
shoboka twabonye iri hejuru twabonye abiri hejuru ubundi ni inkuru nka burote abarega kamplisiye bitangiye kunuka ifu shoboka sidirakete donc hari niyo inshiza kwezi hanze ya y'urukoko yanga ubundi ufite gurute ubwo bamwe bagiyemo abandi bari hejuru
wigeze utekereza ku mpamvu iyo raporo wakoze ku kintu nk'icyo ngicyo itigeze igira igisubizo
ntabwo nabyibazeho cyane ariko ngiye ko muri reaction tumwe nabuze kuzigwa nta reaction yabaye ni ukuvuga ko bo baba bari okura turashyikiyo hasi ubwo nigise ko babyizi kuko iyo batabimenya
bari kukubaza Bwana Sebatware inyuma y'iyi myaka yose umaze kumva yuko hari abanyapolitiki baguye mu rwabayanga ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti wasanga hahandi nagiye ariho hajugunywe bamwe mu bo twakoranye icyo kintu wagitekerezagaho wumvaga umeze ute ibyo by'amabandi n'ibyo Serubuga nawe yavuze ariko tuza gusanga
yego ibyo by'amabandi haramandi yigeze gusana aho yahagurukiye ndonko yoperaga mu bihugu bitatu mu Rwanda muri Congo no mu Bugande kandi akaba transcation abo rero le principe hari witwa Rutare we bamurasiye mu gace ka ko ku murindi hari urabona nawe wundi bakunda amabandi yagendaga atunga mu ngoro fani rutere uwo rero nawe nicyo gihe yamugaje agomba kuba ari icyo gihe bamukurikiza izina nikore rwo babivuga ariko yari kubona ubona umuntu agana amabandi amucunga mu ntuza mu ngoro fani ariko we na Rutare nibo ngo bari abashefu
nyuma yaho ntabwo yongeye kuba nkaho byasanzwe.
Nawe urashaka kumbwira nka seru ubwo ibyo yambwiye yabanje kumbwira mbwira ko abo bantu barama bandi
kewe aba amabandi nzi nuwo wari umutware wabo muri cyo gihe cyangwa babyo bye bahongo gutera gatarina urabona ndi mu bakongo batera gatarina abanyakigali hafi ya bose babaga umuntu yaga mu rugo zaka azi ko nyitana kari busoke abatuyanye buru dola vire cyangwa se muri prefi umubandi bise kumugaragara bakabivuga bavuga ko tashoboye kumufata ahubwo banze ko bashika baramurasa abapolisi n'uwo rutare ariko ibyo kuvuga rero ko abariya bo mu gisara ko ari amabandi ntabwo ntawabiriye
ko ari prefe wa Kigali kandi Kigali muri 1930 muri prison nkuru ya Kigali hari abanyapolitiki bahafungiwe hari abanyapolitiki waba waramenye ko bahafungiwe nk'umwe cyangwa babiri
oya ntabwo ngiye kugenzura kuko ntabwo urabona intabinzi nari maze kumenya ibyabaye ku bandi ntabwo nigeze kujya ku
wari umaze kumenya ibyabaye ku bandi no kuvuga iki
urabona bimwe bya bamuvoma babuza kujya gusura amapiso urabona ntuza
nkuru nziza
nziza mwiza twe twari tunaturanye we rwose yamutekereje uko byamugendekeye ariko rero uretse ko kumenya abari bafungiye au départ abari bafungiye muri prison y'i Kigali nabibonye muri yari sengeze gusohoka yanditswe n'imbaho
ntabwo bigeze bamenya abantu babo aho barengeye ntibamenya aho bahambwe n'abantu bagifite icyo kintu cy'intimba ku mutima kandi cyo tugamije ni ukugira ngo tubafashe gutururuka kururutsa imitima nicyo wababwira
ariko sincerement umuntu wabaye kuriya umwana warumeze neza akabije kwibona ari mu kire ari mu hanze nurese urese kwagize imana bakabara kuze ndetse bakabona yenda nuko biga abandi hari n'abatarashoboye kujya kwiga nta urese ku magambo gusa nta ikintu se nawe navuga ikiza cyose cyane gikwiye kubakorerwa barabaga kugikorerwa nikihe koma sinizi ariko ubundi njye nifuza ko icyo wifuza wabona gishobotse bari bakwiye kugihabwa.
Andrea Sebatware, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze nawe Venise.
Abatuye mu Bugesera muri ngenda hafi ya Gako na Rwabayanga bahageze abantu bakimara kujugunywa muri urwo rwobo basanze bareremba bacyambaye amasaha ku maboko bavuga ko batasaga n'amabandi. Kasirida Mukamurigo yaratuye muri ako gace kaze neza ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
None navugaga rero iby'abo bantu batawe mu rwobo rwo mu Rwabayanga, nagira ngo mutubwire hari icyo mwabonye mwakunganira Sebatware byavuze n'abandi bagiye baduha ubutumwa ku bantu bahajugunywe.
Abo bantu navuga ko bajugunywe mu Rwabayanga batahanga mu Rwabayanga mbabona ndi muntu wari wacumbitse wacu yahamutse noneho abwira ababyeyi banjye ko abantu bo muri ako karere bafite ingorane ko hari abantu imirambo iri kureremba mu rwobo Rwabayanga. Noneho uwo munsi nagombaga kujya i Kigali ngiye niho nategeraga imodoka nsubira ku ishuri turagenda imodoka nateze y'ikamyoneti nizo twagendagamo icyo gihe abantu nibyo bintu bavugaga gusa noneho aho hantu kubera ko hari ahantu turistik abantu bari basanzwe bahagarara bakajya kureba ayo mazi ari ahantu mu mpinga y'umusozi twarahageze imodoka irahagarara abantu ahubwo bari kuvuga ngo ngo twumvise ko abantu bambaye amasaha reka wenda turebe ko twakwikorera mu ayo masaha bose bari muri iyo modoka turagenda aho hantu jye nari nsanzwe mpazi noneho abantu hari imirambo ireremba ntabwo navuga ko impyisi yashoboraga kurya umuntu ariko wabonaga ko zagiye zigerageza agaragara ariko aratangiye kubyimba inda no mu maso n'ababyimbye sinzi niba wenda nk'umuntu wabaga waba ufite mu muntu yari kumumenya ariko igihe tukiraho abantu noneho bose bona bagize ubwoba twumva imodoka twabyitaga kizunguzungu ziri service de renseignement o tuhita tuva aho ngaho dusubira ku modoka noneho iyo modoka yindi ikata ijyayo ubwo ngera tiraga ndavuga nti turapfuye turashize noneho ariko ubwo umushoferi nawe arihangana yatsa imodoka imodoka turakomeza turagenda ahantu hari hakiri ishyamba nta bantu bari bahatuye noneho ngeze i Kigali bwo ahantu nacumbikaga ni kwa musaza wanjye unduta nk'imyaka icumi ubwo ntangiye kuvuga inkuru bya bindi by'abana arankurura anjyana hirya muri koridoro aravuga ati ibyo bintu ntiwongere kubivuga teke uraza kugira icyo umbwira nta wundi muntu uri kubyumva ati ntiwongere nuko noneho ubwo ndicecekera ndagereranye kumwe kureba abana bari mu gikari ubwo nyuma musaza wanjye aza kumbwira ati biriya bintu ni ibintu bikomeye urabizi ko mperutse kugira interrogatoire kubera ko yari agifite ifoto ya perezida Kayibanda mu nzu noneho hari abantu bamureze noneho baza kubimubaza we ababwira ko ayifite nk'uko yayishyizemo ari perezida wa repubulika ko n'indi yundi mu perezida izajya kuri urwo ruhande yarayihashyize muri salo yezo z'abaperezida bamizari zihari nyuma rero yaje kumbwira ko ari abantu bariya bafashwe muri za 73 bagomba kuba baricwe muri za gereza ahantu cyangwa se barabiciye aho hantu ubwo rero ibyo bintu nge narabibanye ariko nyuma amaze kuba mukuru narabivugaga nyine bariya abantu bo mu rwobo rwa bayanga nshimishijwe ko rwose ubwo na ministre Sebatware yahageze nge umuntu twaganiraga namubwiraga ko hari abantu bashobora kuba babizi neza nka hari abazungu bari batuye inemba hahoze ari somirwa hari abasirikare bari hariya igako n'abo bantu bo muri service de renseignement nuko icyo gihe yategekwaga na rezi ndakabatagihara ariko afite abantu bakoranye bashobora kuba yakoresheje bakabohereza aho ngaho kuko aho nyuma uhereye uwo munsi twanyuze bahise bahashyira bariyeri nta muntu wongeye kujya ajya gusura urwobo rwa Bayanga kugeza igihe ngewe nagiriye bwa nyuma mu Bugesera ni 1994 nta muntu wari wajyaga ku rwobo rwa Bayanga uwo muhanda bari barawushyizeho bariyeri barawufunze.
Urakoze cyane. Akabazo nshaka kukubaza unyemerere ngo usubize inyuma gatoya, wumvise ibiganiro bya mbere aho Colonel Serubuga yavugaga yuko abo baharasiye ngo yari amabandi, nubwo bwose n'amabandi atagomba kuraswa gutyo mu gihugu kigendera ku mategeko, ariko na Sebatware akavuga yuko bamubwiye yuko abo bantu baharasiye ari amabandi, ariko we akavuga ati wabyumvise ati amabandi tuzi yarasiwe ahanaha ayo ngayo yo mu Bugesera ntabwo tuyazi. Woko abonaga bari bambaye n'amasaha na mbere y'ukura na musaza wawe, wowe ibyo wiboneye umwana w'umukobwa mukuru ujya kwiga wararebye abo bantu bariremba ubona basa n'amabandi?
Nta mabandi yarasiwe yigeze arasirwa aho hantu kubera ko icyo gihe urumva twari dutuye muri Ngenda, ntabwo ari kure cyane, inkuru ziragenda. Uwo mugabo waraye wacu yaravuye kusura undi hari data wacu wari utuye muri Gashora, nta masasu yari yigeze avugira muri ako karere muri icyo gihe, ntabwo guhamya ko hari n'umuntu baharasiye ahubwo bazanya abantu bapfuye. Abo bantu rero icyo babishye sinzi niba baranabicishije amasasu bashobora no kubicisha ikindi kintu kuko bari bambaye imyenda ukabona umuntu yambaye ishati itebeje isaha yambaye wenda barabambitse bararetse bambara imyenda yabo uko ntekereza bashyiramo mu ikamyo bashyiramo imyuka mibi simbizi sinabihamya ariko ababishe bazi uko babishe ariko nta muntu nabonaga afite ikintu cy'igikomere kandi uko urwobo rungana urebye ukuntu bari aho hejuru ubona begeranye no munsi yabo hashobora kuba hari hari abandi ntabwo rero kuvuga ngo baraharasiwe nta masasu yavugiye mu Bugesera muri icyo gihe niyo yavuga bari kwari nk'abasirikare bitoza kandi iyo hagaba hari abasirikare bagiye mu myitozo byabaga bizwi abantu bo mu kigo babaga babizi n'abaturage babaga babizi.
Kasirida Mukamurigo ndagushimiye cyane ubu butwari wagize bwo kugira ngo ushobore kudusangiza kuri ayo makuru adashimishije ariko ya ngombwa kugira ngo abumva ijwi rya Amerika aho bari hose babyumve. Urakoze cyane, ndagushimiye.
Ya murakoze cyane namwe kumpa akanya kandi ndagira ngo mbashimire umurimo mukora wo gushakira amakuru abantu mukagerageza kuvuga ukuri naho kuvunanye. Rwose Imana ibarinde ikomeze ibahe umugisha. Umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Bamwe muri mwe bumva ijwi rya Amerika mumaze kumva amakuru twabahaye ku turere abishwe bajugunywemo, mwadusabye amakuru arambuye kuhitwa mu Kagohe. Reka nongere mbumvishe uko Prote zigira nyirajo wigeze kuyobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri ahavuga.
Simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa Nyamagumba. Iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro. Ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe ni mu ishyamba riri hagati, urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe.
Ndaruzi
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga. Ibyo byaje kumenyekana nyine aho Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga. Ku Gisenyi sinzi ahariho, simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguye nka yaba hari ikintu yamenyesha no kubapa.
Ubu yari Prote zigira nyirazo bugeze kuyobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Twashatse umuntu wakwemeza rwose ko ibyo zigira nyirazo avuga ari byo. Twabonye Major Pierre Claver Karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu Ruhengeri ndetse akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu. Pierre Claver Karangwa, ikaze ku ijwi ry'Amerika. None niki uzi ku Kagohe? Nawe wabwiwe yuko koko aho hantu hashyinguwe abantu?
Nibyo koko, turutse mu Ruhengeri tugana ku Gisenyi ndi kumwe na Perezida Zigira Nyirazo.
Ubwo hari ryari?
Ntabwo nibuka neza, mejo yose ndi muri za 86 gutyo. Kuko navuye mu Ruhengeri 1988 tureze mu ijenda umanuka ugana mu Bigogwe. Yanyeretse ahantu hari vare ankese iri hagati navugawe n'umusozi wa jenda n'ishyamba rya Gishwati. Ni ikintu cy'ikibaya, mbese ubona avuga ko kigabanya mbese jenda n'ishyamba rya Gishwati. Aho abasirikare bo mu Bigogwe nyine bigiraga kumasha.
Ni uko agutungira agatoki ati ni hariya,
arambwira ko mbese yuko le politisi ba kera babashyize aho ngaho agoshe turarutse nyamanuka muri iyo vare kubahita mu Kagohe. Urumva nta kindi kibazo nyine nongeye kuko ni
Oya buretse gato buretse gato munyuza aho ngaho mukagohe arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri 73 bahambwe wa ntabwo wigeze umubaza uti bahahambwe ryari ni bande bahahambwe
muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namubaje ahukanya kuko nisije nyine najya nkunda kunyine kuvugaho kwera yuko nayo ndumenya gitarama ahubwo nyuma niho naje kumubaza ntese bandi wambwiye ho baba aho bandi bahambye abantu mukagohe ntibahambwe bandi ambwira yuko atamenya bahambwe kubera ko ababajyanaga nijoro kandi ko ari abasirikare ati aba bamenya nabo bajyanye kujya kubabajugunya
ntabwo wigeze umubaza abo bantu bari bafungiye muri iyo gereza ya Ruhengeri niba hari abari bafungiye ku Gisenyi bavanwaga mu Gisenyi bakajya guhambwa ahandi hari n'abavanwaga mu Ruhengeri bakajya guhambwa ku Gisenyi biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya nabo bajyanye
oya icyo kibazo nawe nakimubaje kandi ndi mu Ruhengeri ntabwo nigeze nshaka kugikoraho mbese akete ko nabonaga nyine ari dosiye mbona itoroshye ubwo ari kuhakurikirana yazagira akazamya abasirikare babajyanye abarugo ibintu byatangiye kuvuga
ariko nubwo bwose wari umunyagitarama wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi nta turere twari tukirimo hagati yawe na Zigira Nyirazo no kubikubwira nuko ntiyigeze tekereza yuko uri umunyagitarama yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo ubyumve yenda agira ngo munabiganireho
oya nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo byagarira aho ngaho
ariko ubu ngubu iyo ushubije amaso inyuma ukabitekerezaho ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana abo buzukuru abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe
ni ikintu gikomeye cyane kuko nishyize umwanya wabo gutakaza umubyeyi wawe agapfutazi aho wamuhambye ni ikintu gikomeye cyane yibura ubaje kubona aho yibura aho bamuhambye ukashyira akarabyo yibura waba ukoze ideye yawe nawe umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko
wigeze wongera kuganira ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo hari ikintu mwigeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba
nibyo nyuma yonyo mutangiye kuyizana kuri Vadura Amerika twakivuganyeho nasanze rwose ndawe amwira ko mwavuganye kandi bihagije kandi akavuga ko yakubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje yifuza yuko iyo dosiye rwose yajya ahagaragara cyane cyane abarenganye bakarenganurwa.
Pierre Kave Karangwa ndagushimiye cyane mbikwiye ku mutima gahoreho.
Bakagira Imana Veniste Imana igufashe.
Nibutse ko bamwe mu bavugwa ko bajugunywe mu ishyamba ryo mu Kagohe babaga bakuwe muri gereza ya Gisenyi cyangwa se ya Ruhengeri nk'uko twabwiwe na Polinaire Bikorimana wigeze gushinjwa gushaka gukora kudeta muri 1980 ndetse akanabifungirwa hamwe na Majoro Lizinde icyo gihe Bikorimana yari kapiteni yatubwiye izina ry'umusirikare wabatwaraga avuga ntuyahaga kubera ko iryo zina risangiwe n'abantu benshi tubisabwe n'imiryango ya bamwe muri bo twamusabye kugaruka akadusobanurira neza uwatwaraga izo mfungwa.
Ntuyahaga wari muri promosiyo ya 12 akaba ari yarakomokaga muri Karago akaba ari umusanzuri wa Habyarimana umugore witwaga Maria yavaga rimwe na madamu Agata Kanziga Marerezuma Ntuyahaga n'uwo Mariya umugore bitabye Imana. Uwo Ntuyahaga rero yamuha informasiyo yari kwiga indege mu Bubiligi. Ntuyahaga uwo ni muri promosiyo ya 12 naho uwo Ntuyahaga uvuga wundi ukiriho ni muri promosiyo ya 13 akaba yarakomokaga ku Kibuye muri komine Mabanza.
Urakoze cyane gukosora ndagushimiye Bwana Polinaire Bikorimana.
Washington, ijwi rya Amerika.
mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Abanyapolitiki bagera kuri 60 barafashwe, barafungwa, baricwa, baburirwa irengero. Ubwo ni nyuma ya kudeta muri 73 mu gihugu gifite inzego z'ubutegetsi. Juvenal Habyarimana ntakiriho, ariko kuba batariho ntibivuga ko yasize atavuze. Nashoboye kubona umwe mu baganiriye nawe kuri icyo kibazo cy'abanyapolitiki bishwe uhereye kuri perezida Kayibanda. Uwo ni Madame Karwera Mutwe Esperanci, wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, muri Perezidansi ya Repubulika, muri Perezidansi y'Ishyaka rya MLND, ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe cy'imyaka igera kuri 30 muri Afurika yo hagati, afite icyicaro i Kigali, ndetse no muri Afurika y'Uburengerazuba afite icyicaro i Dakar muri Senegal. Gade Karwera Mutwe Esperanci, kaze neza ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze Venuste kumi kaze, ndabashimiye.
Nkwakiriye uyu munsi nk'umushakashatsi, ndasobanurira bumva ijwi ry'Amerika. Umushakashatsi kubera yuko ni wowe wafashije cyane umwanditsi uzwi witwa Baudouin Paternostre de la Merieux, akaba yanditse igitabo cyitwa Toute ma vie pour vous mes frères, ubuzima bwanjye mbakorera mwebwe bavandimwe banjye. Ni igitabo yatuye Perezida Kayibanda, yanditse ku mibereho no ku buzima bwe. Ukaba ari wowe wamufashije gukora ubushakashatsi kugira ngo ubigereho, wifashishije abantu bari bazi Kayibanda, benshi b'abanyapolitiki barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Akaba yaravuzwe cyane muri kino kiganiro, ikaba niyo mpamvu nifuza kukubaza, mbese muri ubwo bushakashatsi bwawe kuna wamushyizemo, ni iki wamubajije?
Nibanze cyane ku bantu bamenye Perezida Gregory Kayibanda, mbaza abo bakoranye, abaturanyi be. Sinashoboye kubaza abana be kuko piyo niwe nibanzeho, ntiyagize icyo antangariza. Ariko abandi bose nabajije barenga 30 bagize icyo batangaza. Umbajije ikibazo nabajije Perezida Habyarimana, ndagira ngo nkubwire ko nagiye mfite ubwoba njya kumwaka interview ngira ngo ntanansubiza. Ndamubaza ntese mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Habyarimana n'imibereho ya Perezida Gregory Kayibanda, kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanye no ku butegetsi. Mbona arambwira ati uzaza ubimbaze. Ndamuteguza n'icyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishyira kuri kasete, ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata. Ati nta kibazo. Noneho rero nireka nguhe umwumvo umusogongere w'ibibazo nzakubaza. Nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita wabo muri Gitarama? Ati yewe, ati abo bantu barabanyicaga. Ndataraka nti Monsieur le Président, bakwicanye abantu ntabwo uza babishe? Arambwira ati ntabwo biza, atari ko biraboneka, ati baragaragara ko bahari. Ibyo ari byo byose njyewe uko mbibona bishwe na Leta, kuko ababishe bari bakoraga bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe. Abo bantu ntibishe, bishwe n'ababarindaga. Ariko kandi nyakubahwa Perezida, ibyo bintu mu mateka bizakubazwa.
Ibyo ngibyo warabimubwiye?
Narimubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu, kuko nta kuntu wazavuga ngo ntiwari ubizi. Wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionage, n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru, kuko twebwe ba Rwanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona. Rero bizakubazwa. Arambwira ati nibyo, ati uri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze. Ati ku giti cyanjye, ku mutima wanjye, n'imbere y'Imana niyo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso yabo banyapolitike mfite ku ntoki. Ikibazo cya kabiri namubajije ntariko mu minsi yakurikiye binatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira. Ubundi impozamarira mu rubanza bayitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye. None ko mwatinze guhoza iriya miryango biki kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha. Rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe uvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atariko ugutinda biruta guhera ati kibi ni uko byari guhera. Ndongera mumaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremereye icyaha ko kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri. Arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe ni iki ariko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka. Icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenography yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta nayo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri archives zanjye. Malheureusement ntabwo nagize igihe cyo kujya kumufata amajwi ariko namubajije ku ibyo twavuganye yabinyemerera nubwo bitari bifashwe mu majwi kuko abandi bose nabafashe amajwi usibye abantu batatu ari Habyarimana n'abandi babiri ariko abazashaka wenda inyandiko zabo cyangwa imvugo zabo ibyo bavuze nabiba.
No kuvuga yuko nibi ngibi uri mumbwira urabifite aho byanditse?
Ndabifite narabyandukuye nabyoherereje na paternostre de la mairie ibyo numva navuga kuri ubwo bushakashatsi nkubwiye uko perezida yabimbwiye nkaba ngira ngo nshyireho kitonderwa ntabwo hano mpagarariye umuryango wa perezida njyewe ni ku giti cyanjye ku byo numvise muri ubwo bushakashatsi bwakozwe dutegura inyandiko y'ubuzima n'imibereho ya perezida Grégoire Kayibanda.
Nubundi nagutumiye kugira ngo udufashe kumva kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu byari bikenewe kubera ko abantu ntabwo bumva neza uko Habyarimana yamenye ibintu cyangwa atamenye ibintu ntibumvaga mbere yuko tukumva muri kino kiganiro ukuntu umukuru w'igihugu atari kumenya ko ibintu birimo bibera mu gihugu kandi ari igihugu cye. Ubwo rero uje kutwongerera ariko uranyemerera nkubaze kubera yuko kimwe nabumvijwe rya Amerika ari akabazo mfite wigeze umubaza uko Kayibanda yabayeho irwerere wigeze umubaza uko Kayibanda abayeho ikavumu wigeze umubaza uko Kayibanda yapfuye nuko yashyinguwe wigeze umubaza kuri icyo kintu?
Namubajije niba yaramenye urupfu rwa perezida Grégoire Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi perezida Grégoire Kayibanda yitabye Imana? Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa ati niwe wantelefonnye arabimbwira. Ese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura? Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Cyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnel rurinda iremezo ry'itegeko nshinga ati nabaje kavwa Uganda niba nshobora kujya gushingura president Gregory Kayibanda aransubiza ngo ne kujya gushingura iyo mbwa Uganda yavuze gushingura ngo nduje guhamba iyo mbwa mumbabarire ndabivuze ubundi muri mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga
turi hano kugira ngo tuvuge ukuri tumenye ukuri twubaka u Rwanda ziri kinyoma iyo tuza kuba turi kuri televiziyo twari gushyiraho twatuyungiro tubuza kubona ibintu bibi ariko nkuko umuhungu wabizindore yabivugaga agira ati twiteguye kwakira ibintu byose ariko tumenye ukuri ndibwira yuko ubunange hano mpagarajwe rya Amerika twiteguye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo ari ku Banyarwanda bakamenya ukuri bikoranywe icyubahiro ugomba uwo nyakwigendera komeza utubwire yarabyemeye ati yarabyemeye se najyayo
naramubaje nti hanyuma se nti ko numva iyo nama atari nziza kuki wayikurikiye yaguhaye zihe ngingo remezo zigaragara kugira ngo abe yakubuza kujya gushyingura uwahoze ari umukuru w'igihugu arambwira ati yarambwiye ngo kavwa Uganda yabwiye Habyarimana ngo uriya ni umunyururu wakatiwe urwo gupfa hanyuma uza kumubabarira ubu none se wiyemeje ko buri munyururu wese uzajya upfa mu Rwanda uzajya ujya kumushyingura ariko Gregory Kayibanda ntabwo yari umunyururu usanzwe cyambere na mbere ntiyari agifungiwe muri prison yarafungishijwe ijisho iwe ubwo rero nge ntabwo namufata comme prisonnier ntabwo zumvikana kuba utaragiye kumushyingura ati nagiriwe inama n'umuntu ushinzwe iby'amategeko nuko bizageze ntese wewe ntugiyeho monsieur le president hari intumwa ikomeye ifite umwanya ugaragara muri leta y'u Rwanda waba warohereje kuguhagararira arambwira ati hagiyeyo colonel Sagatwa ariko ntabwo ntisuka kumusuzugura ariko ntareme yari afite mu butegetsi ni umwanditsi umukarani wawe ni ndumva igarade itari hagije arambwi nte ubwo urumva nti urumva hari amakosa mukora rimwe na rimwe mbabariye nti n'iryo ndabona barakugiriye inama mbi arambwira ati mu buzima ni fo satandra tu mu buzima uritega byose ntabwo wakwitega ibyiza gusa harimo n'ibibi bikorwa nuko byagenze arambaza tumaze kubaza abantu bangahe cyo gihe nari ngeze nko ku bantu 20 muri 30 nagombaga kubaza yifuza agira amatsiko yo kumenya ibibazo ngenda mbaza abimubwira ko buri muntu mugenera ibize gurikije uko nabo uko nzi uko nabwiwe cyangwa uko namenye imibanire ye na president Gregory Kayibanda mubwira ko bose ntababaza ibibazo bimwe umushoferi we witwa Ndindiri naragenda mubazani ngira Kayibanda yari umuntu ki umugeze umuvane mu gitondo umugeze nimugoroba abanyapolitike bafatanyije guhirika ingoma ya cyami bandikanye za manifeste ya manifeste yise manifeste y'abahutu nabo nababajije uko bakoranye politike none wewe president narinje kukubaza wowe wamusimbuye umvanye ku butegetsi uko wanamubonye nanyemoje n'ikibazo uko bakoranaga mbwira ko yari umutegetsi mwiza urakara rimwe na rimwe byo birasanzwe ariko ko yari umutegetsi mwiza
muvugana hari akantu wabonye kakwereka koko uko Habyarimana yababajwe n'urupfu rwa Kayibanda
iyo umuntu aganira n'umuntu imbona nkubone umureba mu maso nawe uri umunyamakuru hari ibisubizo ubona mu maso y'umuntu ukamubona niba kubeshye niba kubwiye igisubizo cyo kukwikiza niba kubwiye igisubizo cya diplomasi
naho uko nshaka hari mu maso umureba Habyarimana hari icyo wabonaga kikwereka yuko ibyo akubwira ari byo
mu maso ye Habyarimana iyo yarakaraga yakoraga muri cya gisuguri agisubiza inyuma. Iyo babaye nabwo yayihanaguraga ayasaga n'uwihanaguye mu maso ntaho arimo guhanaguramo agahinda. Ibyo narabibonye kandi ikindi kinyemeza koko yambwije ukuri ati yari umutegetsi mwiza nakundaga hari ibindi bintu yambwiye by'ubuzima busanzwe kuko Kayibanda yicishaga bugufi ambwira ukuntu hagati y'aho Perezida Kayibanda yaturaga no n'abaturanyi be atashyiragamo za bariyeri yakinguraga ko iwe hagendwaga hari abari bafite ibyanzu banyuramo bajya kumusura cyangwa n'abanyuramo bajya kubasura ubwo rero byangiritse ko Perezida Habyarimana yari azi ubwiyoroshye bwa Perezida Kayibanda. Ikindi yambwiye ko hari n'umubikira wari mushikiwe ndakeka ni Mama Godeli nawe yagiyeyo ubwo nkaba mvuze ntubwo wenda nkaba ubwo nibyo nge mvuye nitekereje ntubwo yumvise ko umuryango we wari uhari
mu kanya wagira guti ntabwo naje muri kino kiganiro mpagarariye umuryango wa Habyarimana nibyo mvuga nibyanjye birandeba byavuye mu bushakashatsi bwanjye nakongera ukujya wiwe ndabona ari nkaho bikuva mu mutima ariko se ntabwo butewe nuko yenda uvuze ibyo utagombaga kuvuga kubwo ubushakashatsi bwawe ubushyize hanze yenda bitagombaga yenda bamwe batifuzaga yuko ibyo Habyarimana yavuze bimenyekana kandi cyane nk'abavuga bati yarapfuye ubwo atakiriho ibyo twamuvugaho byose nuko nguko byagenda abandi bakavuga bati ibyo yakoze ntibikwiye kumenyekana ntabwo uba ufite yuko bishobora kukuviramo ingaruka mbi kubera yuko wavuze ibintu wabwiwe n'umukuru w'igihugu.
Iyo nza kuvuga ibintu nabwiwe n'umukuru w'igihugu mu rwego rw'akazi nari nshinzwe byantera isoni kuko hari naba nciye ku itegeko ry'ibanga ry'akazi rigomba kutugenga kugeza tugiye mu mvu. Ikindi ntabwo bamfite bwo kuba natangaza ubushakashatsi bwanjye kuko n'ubundi nzandika igitabo. Muri icyo gitabo rero ibyo nabonye mu migendekere y'igihugu mu mibanire y'abanyarwanda baba abanyapolitike cyangwa se abatari bo nzabishyira ahagaragara ntawe mbesheye uzumva namubeshye icyo gihe afite uburenganzira bwo kujya kubishyira imbere y'amategeko n'ubu nuwakumva iki kiganiro akumva ko hari aho kimubongamiye yazajya kubishyira mu mategeko nziburanira. Ibyo rero ni ibyo nakoze mu mwuga w'umunyamakuru nawe urabizi ibyo tubonye twe turabivuga.
Madame Esperance Kagwera Mutwe ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndagushimiye cyane kuba wangize umutumirwa wawe muri uyu mugoroba urakoze.
Ubuhamya Kagwera Mutwe Esperance yahawe na Perezida Juvenal Habyarimana ku yicwa ry'abanyapolitiki bo muri 73 nibwo ubushoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na Etienne Kadekezi wagihagarariye. Mbashimire mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose.